tsau ie rogwa ka yo ka ngona tse gora ona tse setshwantsho Jesu abaye o tsede
le suming rogwa ngona tse tsau wa emu Maria she karotswa abaye tsamtse dewa emu intse ngona tse dewa a khae wa moengele gure tware wa sere hinai moengele ikui kui ama e khae mienhi tware boloka tie abai em unne jesobe o tse nguri o iye se o ka hebe gure tware jesoba hithela kun naba kwa manahi.